wangu hapati maudhi. Mazuri na mtendea, kiyo mana kaniridhi. Nafasi usha ichezea, wake tena unahadhi. Nakatu hato kurejea, wangu kesha jihifadhi. Nafasi usha ichezea, wake tena unahadhi. Nakatu hato kurejea, wangu kesha jihifadhi. I'm not afraid.